Ukichoma na mimi utachoma picha, unaweza ruka kichwa utapata kicha, na tisisi tuko willing kuvuta mbichwa, ndo tuchome picha, bora zetu zimeshika.
Wake up and be yourself. Street in a scream your name. Tell them don't kill themselves. After pig and boka you should thanks yourself. Bonono, 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 bonono. The street in a scream all them. Bonono, 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 bonono. The street in a scream all them.
I'm a hate on your boy when he Babylon. That shall not cause the ground, you ni mandiko. Before ni kuwe mimi, glory to God. Thanks to Jaja, can't let me go. Missy dream kuwa rich, me na dream kuwa happy. Na die kuwa rich, ni ulizie wako wapi. Wanna dream star, me the dream many far. Muji pata kwa vaite, na mbogi iko working.
Ati genge toni na isha, morio.
Zimeshika nini?
Ngeso kwantaka nini, najibu iyo kesi kwanza lini. Tuko healthy siu pendanga tumbili, siu kuwa tau ata bilezo tungiri. Warasto ko eri wameshanga tiri, watuto genge tone skizi wanakadigiri. Wake up and be yourself, street in a scream your name. Tell them don't kill themselves. After pigi mboka you should thanks yourself. Bonono, bonono, bonono. Bononos, bononos, bononos. The street in a scream all day. Bononos, 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 bononos. The street in a scream all day.
Ukichoma na mimi utachoma picha, unaweza ruka kichwa utapata kicha, na tisisi tuko willing kuvuta mbichwa, ndo tuchome picha, bora zetu zimeshika. Hii si hobi, hii ni kazi. Na watoa mbio kafarasi, blow them up kama kazi. They don't call me the beat god for nothing. Bononos, naona maonos. Keromos, usiku pononos. Masumo, kesa ni jomos. Ordinary life squeeze ni common.
Wake up and be yourself. Street in a scream your name. Tell them don't kill themselves. After pig and boka you should thanks yourself. Bonono, 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 bonono. The street in a scream all day. Bonono, 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 bonono. The street in a scream all day.
Now, I wanna be high. I wanna live my life. Then I tell you to try. The world is ending right now. Wanna be high. Wanna live my life. Then I tell you to try. Yeah.